Blog Talk Radio.
Shakwe ijwi rya inanga ye nyibutse wenda batoya batayizi yitwa inganji imwe mu nanga zikomeye zo mucuranze ukomeye cyane dore ko inanga hafi ya zose uruye zose nakoze ari inanga zikomeye zitazigera zibagirana radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa kumi z'amanywa n'iminota ibiri isazi Washington DC tukajya saa yine z'ijoro n'iminota ibiri isazi Buruseli n'i Kigali. Uno munsi turi ku wa mbere tariki ya 12 Ukwakira umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro utuntu n'utundi. Ikiganiro mu by'ukuri kikubiyemo ibiganiro bigikubiyemo ingingo nyinshi dukunze kwita utuntu n'utundi. Niki rero ku tariki ya 12 ukwa cumi 2020 tugiye kubagezaho inkuru nyamukuru ikaba nayo itanga inyito y'ikiganiro ni ishyaka ishema rikwepye iteme ry'ibikenyeri RBB mu mpine Rwanda Bridge Builders. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ndabashuhuje nshuti mwarimu dutegereje kuri uno wa mbere dore ko twabibasezeranije ko rwose buri wa mbere tuzajya tubagezaho kino kiganiro mutahwemye kudusaba kugarura ku muri radiyo yanyu. Mukaba kandi muri kumwe na Jonathan Musonera nawe mumenyere muri kino kiganiro. Jonathan Musonera nakubonye wageze muri studio kare ntabwo uyu munsi ndi bukurege ko ari watwumva reka ngufungure mikro. Jonathan, ijambo ni ryawe.
Uracyakoma
Jonathan, mwifashe mu butaho bwongereza.
Hano turaho turashima Imana uretse imvura n'imbeho bihari. Ariko ni ibisanzwe muri ibi.
COVID iragaruka aho ngaho se ko ino byagarutse mu mijyi mikuru harimo uyu nguyu ntuyemo aho nyine bongeye gufata ibyemezo bikaze yego ntituragera muri zaguma mu rugo ariko rero hari nk'urubyiruko nyine rurasuherewe muri kino gihe utubari baradufunze iminsi 15 yose sinzi uko bazabigenza utubari n'ahandi hantu utubyiniro ndetse n'ahantu hakorerwa za ibintu byo kunanura imitsi muri za gymnase n'ibindi n'ibindi nyine ibintu ntibyoroshye. Sinzi aho ko mwifashe niba namwe bitarasubiye inyuma hakaba hatangiye gufatwa ingingo zikakaye.
Ubu nibyo uko ubivuga na hano niko bimeze, bimeze nabi ku buryo rwose birimo bitujyana kongera kuzadufungira mu mazu. Nahoze ndeba rwose bagaragaza ko byazamutse cyane ku mpande nyinshi zo muri iki gihugu cy'Abongereza. Ubwo rero ni ugutegereza, nta uzi mu by'ukuri mu bihe biri imbere uko bizaba bimeze, ariko biragaragara ko abarwayi bariyongereye, abari mu bitaro, abapfa bariyongereye, kandi byari byarahagaze atari cyane. None ubu ngubu rwose barimo barafata ingamba zikomeye, ubona zitazatugwa neza rwose mu minsi iri imbere.
Urakoze wasuhuza noneho abariho batwumva, tugatangira kino kiganiro. Jonathan,
urakoze muvandimwe Yozefu, reka mbanze ngushimire cyane wowe waduteguriye iki kiganiro nk'uko twabisezeraniye abakunzi bacu ubushize, ko ku wa mbere tuzajya tubagezaho iki kiganiro nk'uko bari bakimenyereye. Nkaba rero rwose ngushimira ko wabashije kukidutegurira, kandi tukaba tugiye kukigeza ku bakunzi bacu. Nkaba mbahamagarira rero kugira ngo baze nyine dufatanye muri iki kiganiro, kandi dushimire abagiye batwungura ibitekerezo, batubwira ibitaragenze neza, batubwira n'uko ibiganiro byacu babikunda, biba ari byiza. Ibyo byose rero biradufasha, bigatuma tunoza neza uburyo bw'ibiganiro byiza. Nkaba mbifurije rero amahoro n'imigisha y'Imana muri iki kiganiro, muze dufatanye. Murakoze
Jonathan. Rero tugiye gutangira nk'uko navuze mu kanya ikiganiro twahaye inyito ishyaka ishema rikwepye iteme ry'ibikenyeri Rwanda RBB mu mpine, ngira ngo buri wese ararize, sinajya mbona ndisubiramo mu magambo arambuye. Utundi tundi rero two kuri uno munsi kuri ino tariki ya 12 z'ukwa 2020, turimo byinshi ariko turagenda tunyuramo nk'amakuru yo mu Rwanda. Ubundi gice cya mbere, igice cya mbere dukunze kugiharira amakuru yo mu Rwanda, ibyavuzwe ku Rwanda n'amakuru mpuzamahanga yavuze ku Rwanda, ariko nta byinshi byabonetse mu cyumweru gishize. Nabyo bikaba bigaragaza ibyo benshi bamaze iminsi bavuga ko Kagame yabuze rwose, ko no kuza kwe bigaragara bye, benshi bavuga ko ari tekinika, ndetse n'umugore we yabuze, ariko nawe batangiye kujya bamuzana ngo yavuze ibingibi. Tugiye kubira mu kanya ubundi nta makuru ari mu Rwanda rwose, baravuga ubusa mu by'ukuri, baravuga ubusa. Ubutegetsi bigaragara ko bunaniwe, ubutegetsi bigaragara ko ntawe uhari, nta ba minisitiri wagira ngo ntibakibaho, ba guverinoma wagira ngo ntikibaho. Jonathan, abategetsi b'ibigo bikuru bazwi wagira ngo ntibakibaho, bose baranyegeye. Ntiwakumva aho guverineri avuga ngo avuge ku bibazo by'ubukungu, kandi birahari bikomeye cyane. Ntiwakumva minisitiri wa finanse na ekonomi agira icyo avuga ku bibazo by'ubukungu, kandi birahari byinshi. Ntiwakumva abashinzwe ibibazo by'abaturage bavuga ku bibazo by'abaturage, kandi birahari byinshi cyane bitagira ingano. Ni abantu gusa baraho bavuga ubusa, bimeze nka biriya bintu bya people rubabize, biriya bya ya press people yaho ngaho ni izwi cyane mu Bwongereza, burya niho yakomotse n'ahandi. Yego, irahari muri kiriya yasakaye ku isi yose, ariko iyo cyo bita press people, kenshi bimwe bavuga ko ari press do canivo, press yo mu muhanda nyine, yo mu miringote, yo muri canivo nyine, ahantu nyine muri za ruhurura, aho bavuga amahano n'ibindi bidafashe, n'inkuru zidafashe. Ugasanga nyine bari kanaka yabamufasha samba nakanaka bamufasha ibintu nyine bagenda bavuga n'ibintu bya skandali, dore ko bineze cyane ku mbuga, cyane cyane aho zikomereye nka ziriya za YouTube. Nibyo bihugije abanyarwanda ku bibazo by'ingutu byinshi usanga mu by'ukuri bidafite akanya. Bityo rero Jonathan, ntabwo turi butinde cyane ku byo mu Rwanda. Ubutegetsi, nako ndaguha ijambo nawe ugiye kivuga, ubutegetsi rwose biragaragara ko bwananiwe, ahubwo ikibazo muri opozisiyo iri hehe, ishoboye iki? Nicyo turi butindeho. Rero bamwe baravuga ngo turi ku opozisiyo nk'uko twagiye tubyumva na bamwe, oya, nitwikomye opposition turayibwira tuti opposition wa opposition ba ikintu kigaragara noneho abanyarwanda bagira amahirwe kuko buriya butegetsi bubi bwarangiritse burangiza bushora kurundura igihugu. Jonathan rero igice cya kabiri nicyo turi butindeho birumvikana. Igice cya kabiri nk'uko twabihanuye umutego mutindi wa FPRDM Kayumba na za MNDCDR zinyuranye ushibutse bidateye kabiri, aha turaza kuvuga niyo nkuru nyamukuru aho tuza kuganira birambuye ku kuntu ishyaka ishema risezeye ku mushinga wiswe Rwanda Bridge Builders RBB mu mpine. Nyine iyo nyito nziza ubundi ikaba yaracuzwe n'abatubuzi nyine bakoze icyo kintu tugaya kubera ko ari ikintu cy'igihu, ikintu cyo kurangaza abantu, ikintu cyo kujijisha, ikintu cyo gusahura abanyarwanda bafite inyota impinduka. Ngibyo rero Jonathan ibyo twasezeranye kuganirira abari batwumva muri kano kanya. Reka igice cya mbere nyine nari nkivuzeho ariko reka wenda tukirebe gakeya ari cyane ariko nk'ibinyamakuru byo mu Rwanda ruyogojwe na FPRDMI nsubiremo rwose abantu nka Perezida Kagame Paul baburiwe irengero. Ariko ukajya kumva nk'ikinyamakuru mu kanya narebye ikinyamakuru kimwe gusa icyo kivuga ikinyamakuru cyitwa umuryango kivuga ngo yayoboye inama ya guverinoma. Ukibaza ibindi binyamakuru impamvu bitabivuze cyangwa se biracyareba hirya no hino nabyo ngo byongere bikubita ikintu gisa n'ikinyoma. Mbisubiremo ko nk'abagize guverinoma n'abayoboye ibigo bya leta rwose nta wundi icyo akora. Hari urugendo ruherutse rwa Kazura da rwa General Kazura uriya chef d'état major ruherutse muri Congo we yaragaragaye ariko urumva ko nyine uko ubutegetsi bumerewe nabi nako bavuga bati uyu w'ingabo nagende bamubone wenda hagire icyahinduka. Ariko nanavuga ko na Rutaremara nawe aboneka avuga ubusa Jonathan reka ndebe nk'ahantu yakoze amahano nk'uko bisanzwe. Aragira ati aha ni mu kinyamakuru umuryango nanone hari analitike yo ku itariki ya 9 z'ukwa 10 n'ukubona ejo bundi buri umunsi turi ku itariki ya 12. Ku itariki ya 9 rero yagize ngo General Kayumba Rudasingwa na Bakaregeya ntibigeze baba muri FPR. Urumva Jonathan amakuru asigaye mu gihugu cyacu dukunda?
Ndabyumva cyane Joseph.
Ni ukuri General Kayumba Kayumba ni gute se atari muri FPR ndi ryatabaye muri FPR? Rudasingwa yaranayiyoboye FPR Jonathan. Karegeya ni gute atabaye muri FPR? Ninde musirikare ukomeye utarabaye muri FPR? Neza bavuga ko General Kayumba atabaye umusirikare wo mu rwego rwo hejuru, Karegeya atabaye umusirikare wo mu rwego rwo hejuru, Rudasingwa nawe wari umusirikare wo mu rwego rwo hejuru akaba n'umuganga wanayoboye FPR, niwe umusekeretari jenerali wa mbere wa FPR. Tito Rutaremara ati ntabwo tugiye gusoma aya mateka yose ijambo ni ryawe Jonathan.
Urakoze muvandimwe Yosefu, uriya musaza afite ikibazo mu by'ukuri. Urebe ni nawe usigaye mu bantu bakuru abashinze FPR, bagenzi be benshi barishwe abandi barahunze, niwe urebye mu by'ukuri mu bantu bakuru ba FPR ni usigaye. Ayo mateshwa rero avuga suko abivuga kubera ko ayobewe kwa abo bantu babaye muri FPR nk'amatakira ngoyi mu by'ukuri. Urebye ntabwo ushobora gutinyuka uri umuntu mukuru uzi ubwenge nk'uriya musaza ngo utinyuke kuvuga ngo umuntu wabaye secretary general w'ishyaka ngo ntabwo yari muri iryo shyaka. Uvuge ngo abantu baba general bari bayoboye ingabo ngo ntabwo bari mu ishyaka ry'icyo gisirikare. Mbega mu by'ukuri urumva muri kiriya gihugu nta, kubera kubaho babeshejweho mu bwoba, nta muntu n'umwe uvuga ikivuye ku mutima we cyangwa mu bwonko bwe. Avuga ibyo Kagame n'abicanyi be baba bashaka ko bumva, cyane cyane baba bavuga bigura kugira ngo, kubera gutinya gukorerwa ibyo bagenzi be bakorewe, aranisaziye. Ibyo avuga rero mu by'ukuri ntabwo ari uko abyemera, ahubwo urebye na n'amaburakindi, n'amaburakindi yo kugira ngo yisazire amahoro hariya, azarebe ko wenda azasaza batamwihutishije ngo bamwice. Ntabwo nta kindi narenzaho, kuko sistemu iri hariya ni uko nguko iteye. Ni nayo mpamvu ibyo wavugaga ko nta ubuyobozi bwabuze, ni uko shebuja wabwo yarabuze. Kagame yaburiwe irengero, aburiwe irengero,
Bigaragara.
ubutegetsi bwose burahirima, abantu barahari ariko ntibakora, ntibavuga. Mbega igihugu kiri mu kangaratete. Ntabwo
Bigaragara.
rero wakwirirwa ubitindaho, kuko iyo ubutegetsi bwubakiye ku muntu kandi bukubakirwa ku muntu umwe ari we utanga amategeko, mu bucamanza, mu buganga, mu mashuri, mu bintu byose, iyo abuze birahagarara, kuko batinya kuba hari uwagira icyemezo afata cyangwa uwagira icyo avuga. Niyo mpamvu ubona nyine igihugu kiri aho ngaho kimeze giserera nk'uruzi. So muri make ni ibyo ngibyo, niko bimeze.
Nk'uko nabivuze mu kanya rero na Janet navuga ngo araboneka nawe ngo aboneka ku ikoranabuhanga aha ngaha ngo kuri ino tariki ya 12 ibinyamakuru byose byabyanditse ngo Madamu Janet Kagame yasabye ko aha ndiho ndasoma nyine ndiho ndasoma titre y'ikinyamakuru igihe ariko iyi nkuru nkaho ari inkuru ikaze cyane iri mu binyamakuru byose aha nsomere igihe cy'uno munsi kigira kiti Madamu Jeannette Kagame yasabye ko hafatwa ingamba zidasanzwe zaca burundu icyaha cyo gusambanya abana. Akomeza agira ati Madamu Jeannette Kagame yasabye ko hasuzumwa niba icyaha cyo gusambanya abana cyashyirwa mu byaha bidasaza kuko nubwo amategeko agihana yakajijwe cyiyongera ndetse hakabamo no guhishirana. Icyo cyaha cyiyongera ndetse hakabamo no guhishirana. Yabigarutse kuri uyu wa mbere mu butumwa yatanze mu buryo bw'ikoranabuhanga mu gutangiza ubukangurambaga bwo kurwanya icyaha cyo gusambanya abana bwahuriranye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa. Gato reka nsome nongere nsome gato ya ndagira ngo ahangana aho tugira icyo tuvuga kuko yagize ati Madamu Jeannette Kagame yavuze ko urebye imbaraga zishyirwa mu kurwanya iki cyaha cyo guhohotera abana bitera umuntu kugerageza gushakisha impamvu muzi ituma kidacika burundu bikanashimangira ko umuntu ari mugari koko. Jonathan ntitugiye gusubiramo ibyavuzwe byose na Jeannette mu buryo ngo bw'ikoranabuhanga nawe yaburiwe irengero ariko hagati aho ngaho se nawe wagombye kuvuga ibyo ngibyo dufite ba minisitiri bashinzwe abo bana dufite ba minisitiri bashinzwe abakobwa igitsina gore dufite abo bose nibo bagombye kuvuga Jonathan ibi nabyo ni amahano mu yandi ni amahano mu yandi
nibyo
ntabwo ari ibya
nakubwiye ko ubutegetsi bwubakiye mu rugo rwa Kagame.
Yego.
Kagame rero yaburiwe irengero, ubwo umugore we nyine niwe bazana kugira ngo bagumye babuzabuze. Ni kikwereka ko nta abantu bashyirwa mu myanya, ariko iyo myanya bakaba bahagaze nk'ibiti bitanyeganyega bitanavuga. Ubundi Jeannette ntaho
Yego.
akwiye kuza kuvuga ijambo. Hari abaminisitiri bashinzwe urubyiruko, bashinzwe iby'abana, bashinzwe bari n'abategarugori, ndetse na minisiteri y'ubutabera ibikwiye kuza gusobanura ubwo ibijya bijyanye n'ayo mategeko yo y'abafata abana ku ngufu cyangwa y'abakora ayo mahano yo gufata abana b'abakobwa. So ntabwo tubigarukeho, nta butegetsi cyangwa se ubuyobozi buri hariya kubera ko aho bwubakiye haburiwe irengero. Biraho nyine baracecetse, nabo ntibazi icyo gukora, bategereje uruzaza, ntibazi ibyo aribyo. Ubwo rero urumva Jeannette ubwo wenda baba bamusunitse bati wenda ubwo uwo umugore wa perezida waburiwe irengero ngwino byibuze ugaragare, nawe kandi nyine aragaragarira muri izo ntuza mu mavideo, ntabwo ashobora no kugira ahantu nawe ajya byibuze ngo kubera ko yaramutse ageze aho ajya abantu babaza bati noneho ko usohotse umugabo ari he. Ni ikibazo gikomeye cyane, ikibazo cya Kagame ni ikibazo kibereye igihugu umusaraba, kubera ko ibintu byose byarahagaze nta kintu gikora. Ubwoba ni bwinshi mu gihugu, igisirikare umujyi uba wuzuye nimugoroba nk'abari mu ntambara. Mu by'ukuri urebye igihugu nta wuzi uburyo yaho ibijya imbere, ibyo ari byo ni ukwicara tugatega amaso tukareba.
Ikindi rero Jonathan, umuntu ntabwo ari amakuru areba u Rwanda, ntabwo ava gusa mu binyamakuru by'imbere mu gihugu, ava no mu binyamakuru byo hanze y'igihugu, ibinyamakuru bigwiriye abantu bo muri opposition, abantu bahanganye n'ubutegetsi bwo mu Rwanda. Haravugwa byinshi, ibyo bya Kagame birumvikana, ibura rye ntibibura kugaruka, ariko haravugwa n'inkuru y'igitabo cya Judy Rever. Ngira ngo warabyumvise, ndumva narabishyize ku rubuga rusange rwacu, aho nyine umuntu uri mu baharane mu bantu bakiri batoya witwaza neza umudamu yabajije Judy Rever, tuzabigarukaho Jonathan, tuzabigarukaho, yamubajije ku gitabo cye, bakavuga bakaza kugera ku ruhare rwa FPR, avuga ati ese ntimwabajije n'abantu nyine amwibutsa yuko muri icyo gitabo babajije n'abantu bahoze muri FPR bafite imyanya ikomeye, ko bababajije nyine niba babafasha ku niba nyine ibyabaye ku ihanurwa ry'indege n'ibindi byaha byibasiye inyokomuntu ndetse bamwe bita jenoside, hariho natwe turimo bita jenoside yakorewe abahutu, niba nyine nta ni amwibutsa nyine abo babajijwe, avuga noneho Judy Rever avugamo Kayumba Nyamwasa, ati Kayumba Nyamwasa rwose yanyemeye kuvuga ibintu by'ihanurwa ry'indege n'ibindi atari kwageza aho ngaho yisubiraho, ati Dr. Théogène Rudasingwa nawe twaravuganye, ati ambwira ibintu byinshi cyane, ambwira ibyo byaha bakoze, ati warafunguye rwose mu by'ukuri, ati yavuze byinshi cyane ku byakozwe, ati wicyakora ntagire icyo yivugaho, ati jyewe mu gitabo cyanjye nari naravuze yuko hari aho Secretary General ubunyamabanga mukuru buhuriye na DMAT, ariko yavuze ko ibyo bintu atari byo, kandi mu by'ukuri ntabwo ari nawe wenyine wabivuze, aho ngaho habaye kwibeshya, ariko arabivuga ati we ntiyabyemeye, ati harimo abana bavuze ko ibyo bintu bitari byo, ariko jye niko nabibonaga. Agashima nyine ko icyo akora Théogène yamuhaye yatanze amakuru ahagije kandi asanzwe atanga amakuru, ibyo bintu akasa n'ubishima, ariko nyine akikatura nako akavuga ati Kayumba Nyamwasa we nta kintu rwose uroye yatanze. Jonathan, ibyo dusanzwe tubivuga kandi tuzabigarukaho, ndagira ngo wenda tubihe umwanya mu kiganiro gitaha,
Kayumba ari mu basirikare bakuru bagize uruhare mu gutegura ihanurwa ry'indege, anasubiramo ibyo ko gutinya no kubivuga bishobora kumwambuza ibyangombwa akaba yafatwa agafungwa, ko ashobora kuba atinya gutanga amakuru y'ukuri y'ibyabaye, yagizemo uruhare kubwo ubwoba bw'uko ari hanze kandi akaba yafatwa agafungwa. Ya mu by'ukuri kandi ni nabyo kuko iryo hanurwa ry'indege ni Kayumba warikoze, ni afatanije na Kagame na Kabarebe na bagenzi be, ariko mu byukuri nk'umuntu
yego
wari
yego
ukuriye DMI niwe wundi wahanuye iyo ndege, niwe wakurikirana ihanurwa ryayo n'uko ibintu byose byagenze, niwe wadiployinze abajya kunekaho bazashinga misile, niwe wohereje abayirasa ibyo. Kayumba arabizi neza ko ariwe wabikoze ku mategeko ya
yego
Kagame.
yego
Ariko
yego
ntashobora kubivuga, ntashobora gutinyuka mbisubiramo kenshi. Icyo si ikintu gikwiye guhishirwa, kuko ni nk'uko wavuga ngo CIA cyangwa se ifatanije n'irindi shami ryayo rya FBI ngo ntibazi uko bishe Bin Laden. Ibyo ni kuvuga ngo umukuru wa DMI wari ukuriye iperereza ryose ry'igisirikare n'ibintu byakorwaga byose ari we byanyuragamo, yari we wari nk'uwa kabiri kuri Kagame, ukavuga ngo ntabwo azi uko indege yahanuwe, birashekeje, biba ari nko gutera urwenya. So nako nagira ngo nongereho muri make.
Urakoze cyane, tuzabigarukaho nibishoboka mu cyumweru gitaha ku wa mbere, nibishoboka rwose tuzabiha umwanya uhagije kuko hari byinshi umuntu yavuga.
Ya cyane
reka
ko
terebi, yego
cyane ko wibuke ko iryo hanurwa ry'indege na jenoside yakurikiye ihanurwa ry'indege n'ubwicanyi bundi bwose bwagiye bukurikira kugeza n'uyu munsi wa none bituruka muri, tuzabiganiraho mu magambo arambuye, ariko nibyo abantu bakwiye kumenya bakanabifata mu mutwe, bakanamenya nabo bakwiye kubaza ibiba byarateje ako kaga kose, kuko ni amateka yacu, abayagizemo uruhare bakwiye kubyakira. So wakomeza Joseph.
Urakoze cyane. Turebe rero mu binyamakuru mpuzamahanga bivuga ku Rwanda hari byinshi, ariko navuga ikinyamakuru VOA mu gipande cy'icyo kinyamakuru cyitwa Muri Isanga. Aho ejo ku cyumweru ku itariki ya 11 z'ukwa 2020 bagarutse ku kiganiro twari twaravuze hano mu kiganiro cyacu gishize, ku kiganiro kuri kudeta yo muri 73, bakagaruka nyine ku kiganiro cyavugaga ku mudamu, ku mukobwa, nako yari umukobwa icyo gihe witwaga Agnes Kabarenzi. Bakavuga nyine ukuntu yishwe rw'agashinyaguro, barabivuze natwe twarabivuze nyine twiduhere ku iyo nkuru yawe, ariko twari twaranivuze mu biganiro kuri radiyo yacu kera, mu biganiro byinshi twakoze nongere mbyibutse. Ariko rero birumvikana VOA yazanyemo amakuru menshi 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 cyane mu bucukumbuzi maze mu myaka 5 ngo n'ubu ngubu bigikora. Icyo kiganiro ngo bakigarutseho na Kosingo bakigarutseho nicyo kiri muri Isanga ejo, n'ikiganiro bari bashyizeho ku itariki ya 4 ku cyumweru, ariko n'ejo wundi ku itariki ya 11 bakigaruyeho bashyiramo n'andi makuru makeya mashya, kuko ngo cyakoze ku bantu benshi cyane ngo nyine ba hari abantu bababaye, hari n'abantu bavuze ko bagiye kugira icyo bakora. Hari umuntu wagize motion rwose aravuga ati ngiye kujya niyiriza buri kwezi, sinzi umunsi niwe ku munsi yavuze w'ukwezi ngo azajya yiyiriza kubera ibyo bintu ako kaga yumvise kabaye kuri uwo mukobwa Agnes Kabarenzi. Uribuka ko muri icyo kiganiro harimo umukobwa yabyaye nyine atigeze amenya, yamusize ari uruhinja, nyine bamwatse ari uruhinja bajya kumurera, abaho anabaho neza, aba n'umudogiteri ubungubu, ni umudogiteri ukomeye ufite nawe abibana nawe. Ngira ngo uribuka ko yavuga muri icyo kiganiro Jonathan, nibyo byonyine umuntu yabwira abari batwumva mu byavuzwe. Ariko tuzagaruka kuri ibyo bibazo bya kudeta ya 73, kubera ko mu byahumanyije igihugu, mu byatumye na FPR igeze bikanagifatika bikiyogoza, iyo kudeta irimo yifitemo uruhare. Rero tuzabigarukaho na bagenzi bacu dukunze kuganira kuri ibyo bibazo by'amateka bose aribo bandahayo bankiko n'abamusanga mfura ndetse nawe Jonathan. Reka rero mu kurangiza kino gice cya mbere turebe abashimye n'abanenze ibiganiro byacu, ikiganiro cyacu giherutse. hari abagishimye rwose, turabashimira cyane, bavuga bati nimukomereze aho ngaho kuko mugeraho benshi batagera, mutinyuka kuvuga ukuri, benshi bagerageza kuzinzika ku mpamvu z'urwitwazo zinyuranye kandi zidafashe. Abo bose rero badushimiye, natwe turabashimiye, ariko tugiye gutinda gatoya kubagaye ibyo dukora, kuko nyine ako kazi gakomeye ko kumvisha abo ngabo cyangwa se kubumvisha ko mu by'ukuri nta kibazo bazigira bageza ku Banyarwanda, ni ko kazi gakomeye dufite ako ngako, kumvisha ko abo bantu nyine ntaho bajya. Kimwe n'izo za Rwanda Bridge Builders, nibo benshi bazihimba bene izo ngizo, kumvisha yuko intekerezo yabo, ideoloji yabo ntawe ishobora kuganisha igihugu, nta bitanini ya Kagame na gatoya, ubwo bugome, amahano yose ari yakorerwa abanyarwanda n'abaturanyi, abo nabo barayabundikiye rwose Jonathan. Baboneye ubutegetsi rwose byamera nk'ibyo kwa FPDMA Kagame cyangwa se bikana cyangwa se wenda bikanarenza, kuko ntawamenya. Aha rero tugiye ku Jonathan kuganira ku muntu ikunze kugaragara ku mbuga, ku mpine ya GMM. Ubundi ahisha izina rye, ariko niryo twabashije kumenya umuntu yakwibaza niba n'izina rye naryo. Ubundi ni umwemere ndesederi uzwi cyane kuri iyo mpine ya GMM. Akunze na kosa akunze izina rye nyakuri ararihisha, naryo umuntu akaba yibaza ko ari izina nyakuri. Rero izina ryagombye kwitwa nyakuri ni izina ryitwa Jean Marie Minani, atuye mu Bwongereza. Jonathan atuye mu Bwongereza. Impamvu rero ngiye kuvuga kuri uwo muntu, asanzwe n'ubundi bigaragara ko yanga ibiganiro byacu, wabyishyira akagutuka nko ku rubuga rwa The Rwandan rwa ku rubuga rwa The Rwandan rwa Matabaro, byagiye bigaragara kenshi. Ariko icyo ngiye kuvuga ni ukuntu ejo bundi ku rundi rubuga jye ntabaho, urubuga Sixbel Musanga Mfura mugenzi wacu umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe, urubuga abaho, ukuntu yashyizeho ikiganiro twavuze kiriya kiganiro cyacu cy'ubushize nyine cyo kuwa kabiri navuze mu kanya, noneho icyo kiganiro yagishyiraho nyine aho twavugaga mu icyo tuntu tuni nacyo aho twavugaga nyine ukuntu riya tema iteme ry'ibikenyeri riya rya teme rya RBB ari iteme ry'ibikenyeri, tunasobanuye impamvu nyine tutigeze tunanongera kugaruka ku mpamvu tutaryemera, impamvu tutigeze tunarijyamo, ariko tunaganira ku kuntu bakayumba nyamwasa baje ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 2022, bakivovota bakavuga ngo ngo kubera iki, ngo ko niba twaranze kujyamo ngo kuki twabivuze, ngo ni ngo iyo tubiceceka nubwo twari twanze kubizamo ntitubivuge, kuki tutari kubivuga? Harya ubwo urambwira niba wumva hari impamvu zari gutuma tutabivuga? Ngo rwose ngo turwanya opozisiyo, ngo tukora ngo turwanya bakayumba n'abateruzi, ngo tuvuga ngo n'abateruzi b'ibindi Jonathan nk'aho atari ukuri, ngo tubavuga ngo tungo kayumba hangaha kayumba ibihingo ngo abandi tubafata nk'ibicucu, ngo Charlotte rwose ngo azi ubwenge ntitwerekanye ukuntu abuzi, ngo Chondo Gervais ngo n'abandi bose ngo ni abantu bize amashuri ngo twubita abateruzi bari bo bose, na Gervais Chondo nawe hashize ukwezi ku itariki ya mbere z'ukwa munani nawe araza aribohota aratukana avuga ibintu bicurikiranye. Jonathan simbigarukaho, twabivuze mu kiganiro gishize. Ubu rero tugiye gutindaho gatoya, ubundi ni umuntu udashobotse, ariko ni ibintu by'intangarugero tugomba kwerekana yuko MNDCD ino mubiyita ko ari batoya, dore ko umuntu afite imyaka irenze gato 40. Niko mbizi, niko mbyumva. Yitwa rero GMM ku mpine akunda kwigaragaza, aho yihisha mu by'ukuri yihisha kuri iyo mpine, ariko amagambo amazina ye nyayo ngo ni Jean Marie Minani ariko ndibaza niba ari nayo kuko umuntu urebye urwango abundikiye urwango avundereza urwango ajunditse ashobora kuba yaranakoze n'amahano akaba mu by'ukuri yarahinduye n'amazina ibyo byose tuzabireba turacyabishakisha byo batanu uwo rero Jean Marie Minani wihisha ku mpine ya GMM ejo bundi nyine ku rubuga rwitwa Hutu Genocide Survivors ubwo ni umuntu yavuga sinzi ko urwo rubuga rubaho mututsi cyangwa se undi muntu wenda utari ariko birashoboka tuzabibaza kuri urwo rubuga rero ariho anabereye umwe muri ba administrateur umwe mu bayobozi yagize gutya Sixbert Musangamfura ashyizeho ikiganiro cyaradisha twakoze kuwa kabiri tariki ya gatandatu z'ukwa cumi 2022 ikiganiro kizwi mu nyito utuntu tundi amaze gushyiraho icyo ikiganiro twari twise mbisubiremo kiba gifite kijyanye n'inkuru nyamukuru twari twakise Rwanda Bridge Builders iteme ry'ibikenyeri amaze rero kugishyiraho Sixbert Musangamfura amaze kugishyiraho bidatinze uwo Jean Marie Minani wihisha ku mpine ya GMM yahise azengerezwa waba utugiriye neza ukuyeho usibye iyi video ikiganiro ushyizeho niko yabwiye yanditse nyine kuri urwo rubuga rwabo urubuga nyine Hutu Genocide Survivors niko nguwo wita GMM no kuri urwo rubuga bari abadiministateri ntibibwe ko ajya yerekana izina rye handitseho GMM nyine ntuza G na M na M niko byanditseho naho atinya kwandikaho niyo Jean Marie Minani umuntu atanamenya neza niba ari izina kuko ababyeyi bamuhaye ashobora kuba ari ba bantu bakoze ishyano bakaba bihisha barahinduye amazina nuko rero Sixbert Musangamfura bamaze nyine kubona iyo nyandiko ye igira iti waba utugiriye neza ukuyeho usibye video ikiganiro ushyizeho Sixbert Musangamfura ntabwo yumvise impamvu y'uwo munabi wa Jean Marie Minani wihisha mu mpine ya GMM ndetse akaba bikora no ku mbuga zinyuranye harimo The Rwandan ya Mark Matabaro nk'uko nabikubwiye imbuga ebyiri ze yahise nyine Sixbert yibaza ati uyu munabi ni uwiki ariko rero Sixbert nk'uko bisanzwe bigenda mu guhanahana ibyavuzwe ku biganiro bya Radio Shakwe yatugejejeho iyo message Jonathan urabyibuka neza y'uwo muntu nyine GMM ariwe Jean Marie Minani bidatinze Sixbert Musangamfura yatugejejeho uwo nguwo wamusabaga uwo nyine GMM Jean Marie Minani wamusabaga guhanagura ikiganiro cya Ishakwe kuri urwo rubuga rwa WhatsApp noneho ariwe wahindukiye akanamwirukana yahise amwirukana amuvana ku rubuga yarabitwandikiye muri aya magambo rwose Jonathan bikwibutse urabifite Sixbert Musangamfura nyine ku itariki ya cumi z'ukwa cumi rwose yageze mu kajoro mu gacuku ka saa saba n'iminota 54 yagize ati hari WhatsApp group yitwa Hutu Genocide Survivors nashyizeho ikiganiro cy'utuntu n'utundi none bayinyirukanyemo yashyizeho nyine n'ibyo yazize mbere y'uko bamuhaye gasopa avuga ngo waba utugiriye neza ukuyeho usibye iyi video ikiganiro ushyizeho icyo gihe nyine nahise mbaza Sixbert Musangamfura hano igihe mvuga nyine nahise mubaza amazina ya ba administrateur abayobozi b'iyo WhatsApp group arayama nabo hari benshi mu by'ukuri batavuga amazina yabo nyakuri ubona nyine ko baba bafite ibyo bikanga ibyo nabo binenga muri abo bayobozi mpita mbonamo iyo mpine ya telefone na telefone zuwishe mu mpine nyine ya Jean Marie ya GMM noneho nibutse ko ari wowe wari umaze kurumwirukanaho nyuma yo kumusaba guhanagura ikiganiro cyacu. Ntabwo rero byangoye kubonera 6B musanga mfura impamvu yateye kurungurirwa uwo wishe muri iyo mpine ya GMM ariwe Jean Marie Minani. Naragize ntuwo mugabo tubivuge gutyo, tumwite umugabo. Navuze ntuwo mugabo ni umwemere ndesederi ujojo urwango ku muntu wese wagize icyo anenga ingoma y'igitugu ya General Yuvene Habyarimana. Umuntu wese upfa kuvuga gatoya kuri iyo ngoma y'igitugu ukavuga uti yafite ironda koko n'ironda karere mu mashuri n'ahandi ahita gutuka. Ibidatangaje rero ko yanga urunuka ibyo radio ishaka itangaza, dore ko radio yacu ishakwe itagarukira gusa kuri FPR DMI mu kunenga amahano y'ingoma z'ibitugu. Uwo rero Jean Marie Minani uvundereza urwango ku mbuga za internet yishe mu mpine za GMM ni muntu ki rwose? Tubivuge ni umugabo, tubivuge gutyo, urengera imyaka 40, wize iby'ubuforomo infirmier nurse, wize iby'ubuforomo bugendanye n'indwara zo mu mutwe. Atuye mu Bwongereza, mu majyaruguru y'Ubwongereza. Tubaye duhiniye aho ngaho muri identite ye, ariko tuzavuga ibirenze aho ngaho kuko nta kuntu guhisha umurozi akwa kumara kubana Jonathan. Nkuko tudahema kubivuga, imwe mu mpamvu ikomeye ibangamira iterambere rya opposition ni za ideoloji z'intagondwa za MNDCDR na FPR DMI. Ibyo bigenda bigaragarira hose bikagaragarira buri wese, nko ku mpuzamashyirahamwe zuba zigasenyuka hagateye kabiri. Jonathan, tujya tubivuga kenshi cyane ko ibintu nk'ibyo by'izo mpuzamashyaka, izo mpuzamashyirahamwe ziba zubakiye ku musenyi. Niyo zikoze amateme, tuvuga ko ari amateme y'ibikenyeri rya jambo n'iryawe Jonathan nararifashe, tuzakomeza turikoreshe n'ijambo washyize uti ni iteme ry'ibikenyeri. Zisenyuka rero zidateye kabiri izo mpuzamashyirahamwe, izo mpuzamashyaka uko babyita kose, kubera impamvu z'urwango n'ubugambanyi bihoraho muri opposition. Urwango n'ubugambanyi bitafite mu by'ukuri aho bitandukaniye n'ibyo tunenga FPR DMI Kagame turwanya. Jonathan, rero ibiriho biba muri Rwanda bridge twarabihanuye, kuko hari kuva nyine twavuga ibyo ngibyo, twatanga ibiganiro tunenga mu by'ukuri Rwanda bridge, tunavuga impamvu tutayigiyemo rwose, tuvuga ko nta naho izajya. Ibyo twahanuye rero biho biragenda bigaragara kandi biracyaza. Uburiganya gushyiraho za komisiyo, amatsinda, isezera rya Ishema Party n'ibisobanuro kuri iryo sezera, ibyo nibyo tugiye kureba Jonathan muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro. Inkuru nyamukuru, ishyaka Ishema isezeye ku mushinga wiswe Rwanda Bridge Builders n'abatubuzi. Iryo zina nyine, iryo shyirahamwe, uwo mushinga waryiswe n'abatubuzi bawucuze, barimo ziya za FPR DMI Kayumba, MNDCDR Chondo, Bahunga na Ndagirimana. Bitangira rero Jonathan, nibutse bitangira mbere yo kugira ngo uguhe ijambo nde usome ibaruwa y'isezera rya Ishema Party, none tubone kuganira. Bitangira nibutse yuko tariki ya mbere z'ukwa gatandatu 2020 kuri radio yacu ishakwe twakoranye ikiganiro na Dr. Theogene Rudasingwa nanjye ku butumire bwa 6B Musangafone, niwe wari wateguye ikiganiro. Tutanga ikiganiro impamvu twise impamvu tutitabiriye inama yahuje kuri murandasi amashyaka n'imiryango yigenga. Aha rero twatanze rwose impamvu, twavuze impamvu ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement rititabiriye inama yahuje kuri murandasi amashyaka n'imiryango yigenga ku matariki ya 23 na 24 Gicurasi 2020. icyakurikiyeho nuko nabyo tukibyibutsa ari twarivuze ubushize ariko no mukanya nabivuze ariko reka mbisubiremo Kayumba Nyamwasa tariki ya mbere z'ukwa karindwi 2020 yaje kuri radiyesha radiyo nako iriya batwibyiri ya radiyo itahuka aritotomba aturenga ngo kuvuga ko ngo na za rushyashya ngo zivuga nk'uko tuvuga ngo kuko tumunenga munyihanganye ngo rushyashya iramunenga ngo natwe tukamunenga bityo ngo turi bene rushyashya turi nkayo nuko ngo kuvuga amahano ya Charlotte Mukankusi ngo ni ugusuzugura igitsina gore ibyo twarabyerekanye tuvuga ko nta tegeko ribuza kunenga ibyo umuntu w'igitsina gore bibi yakoze hashize ukwezi tariki ya mbere z'ukwa munani 2020 nongere nabyo mbyibutse umuterezi w'ibindi Gervais Chonda nawe yaraje kuri radiyo itahuka aritotomba araduharabika cyane cyane aharabika Dr. Theogene Rudasingwa ibintu bicurikiranye mu by'ukuri bisa n'uwanyoye ikintu ibi cyangwa wanyoye ibintu nako nyuma yaho rero byaje gutinda gato yako twarabihoriye turavuga tuti mu by'ukuri amahano bakora niyo niho batatsa twebwe tuvuga ukuri kuri ayo mahano bakora ntacyo kwishinja dufite nta mpamvu zo kugira ngo duterane amagambo nawe twabanje turabihorera numva ko uwa mbere ni mu kwa karindwi gutangira wa kabiri kwa munani gutangira twe rero bigeze mu kwa cumi tariki ya gatandatu Jonathan ejo bundi kwa kabiri niho wowe nanjye twasukuye ibiganiro ku tuntu tundi none duha ikiganiro inyito Rwanda Bridge Builders iteme ry'ibikenyeri ahangaha rero twe aha rero twana turangije muri ibyo icyo kiganiro twanagarutse ku itekamutwe ryiswe kuri iryo tekamutwe by'umwihariko ku muvugizi waryo Jean Marie Vianney Ndagijimana umaze imyaka ahatanira ku muteruzi w'ibindi kwa FPD Mike Kayumba akaba nk'uko twabisobanuye ariho nyine yigeza ku ruhande umuteruzi w'ibindi mukuru Gervais Chonda Jonathan rero ntagutindiye nagira ngo ukore ibintu twasezeranye byo kufata ryo gusoma ibaruwa y'isezera ya kuri isezera rya Ishema Party kuri Rwanda kuri Rwanda Bridge Builders RBB niko bayibaye mu mpine iyo ryo shyirahamwe ry'abatubuzi ijambo ni ryawe Jonathan banze uyisome noneho tubone kuyisesengura noneho tu ni nacyo kituri burangirizeho Jonathan ijambo ni ryawe ariko wagira n'icyo uvuga wenda kuri uriya mu batugaye imbere yo gutangira ibyo ngibyo ntibyakuza kugira icyo uvuga kuri ya Jean Marie kuri ya wita JMM mu mpine akanitwa Jean Marie Minani tukaba twarabivumbuye ariko tukaba twibaza niba ari n'izina ababyeyi bamwise wagira wenda icyo bivugaho dore ko ari n'umuturanyi wawe w'umugongereza Jonathan mbese wamuzi
urakoze muvandimwe Joseph ntabwo mu by'ukuri jyewe muzi nabibonye kuriya ariko nkurikije ibyo nagiye nsoma n'ibyo nagiye mbona na watinda kubona ko nyine ari umuntu ufite urwango kandi urwango udashobora kwibaza umuntu waba agifite urwango ruteye kuriya muri iki kinyejana azi neza amateka yacu ukuntu ateye ese kuba yaba byonyine yumva amahano yakozwe na MNDCD umuntu adashobora kuyavuga udashobora kuvuga ubwo bwicanyi cyangwa abantu barwanira guhishira abagizi ba nabi yaba mbega arwanira iki cyangwa arwaniriza iki FPDM Kagame
wakongera kandi ngo uretse kumuforomo umuforomo we ngo mu ndwara zo mu mutwe ngo yigaragaza nk'umuntu nyine ngo uharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu umuntu utagira umuntu aranira gute uburenganzira bwa kiremwa muntu Jonathan
abantu bateye bameze batyo buri gihe bihisha inyuma y'ibyo by'uburenganzira bwa kiremwa muntu kandi aribo ba bahonyora ahubwo ubwo burenganzira cyangwa se usanga baranabuhonyoye mu by'ukuri ni kava ni icyo bihishamo kugira ngo
Yego.
ubo kugaragaza neza abo bari na none ahubwo kwa nibaze se ubundi umuntu uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ahisha ate amazina ye ku mbuga nk'izo ngizo aba ariho anavundereza nyine urwo rwango rwe ku bantu ku kiganiro mu by'ukuri sinanahamya ko yanamuvundereje ahubwo buvundere ikiganiro yanacyumvise kubera urwango yanga abantu yahise nyine amusaba ngo nakureho icyo kiganiro Six Bell atagikuyeho ahubwo we ahitamo gukuraho Six Bell kuri urwo rubuga urumva mu by'ukuri ko waba afite urwango rutangaje byaba ari n'ikiganiro kitakunejeje nta mpamvu urubuga ruriho abantu barenga 60 ushobora kugira urwango n'umujinya ufite uburemere bungana butyo butuma usaba umuntu ngo nakureho ikiganiro utanumvise atagikuraho ugahitamo kumukura ku rubuga urwo rubuga uba wumva mbega narwo uko ruteye anyway reka two kumutindaho cyane
Jonathan gatoya akantu ka nyuma rwose uwo muntu se ko nyine tuzi ko ari umuforomo mu bitaro ahantu bavura abantu bafite indwara zo mu mutwe umuntu uteye atyo ubundi abo bantu bamariye iki koko aho we ubwawe ni abahubwo ari wo kuvurwa Jonathan
no ni umurwayi nawe urumva biba bigoye ku uburyo wabisobanura kuko yari mu kazi wenda kamubeshejeho ashobora gukora ako kazi ariko noneho yagera kuri bene wabo akabavunderezaho urwo rwango ahubwo wakwibabaza ngo ese noneho wowe uri nk'umunyarwanda ugiye umudahuje gutekereza yakuvurisha iki aho ntiyaguha umuti ukurangiza aho kukuvura wese uvundereza urwango kuri video y'ikiganiro atanumvise atagikuraho akamukura ku rubuga ni uwo mujinya nko kuvuga ko afite uburyo no kumukubita yamukubita cyangwa kumwica yamwica abantu baba bafite urwango ni naryo tuvuga duhora tubaza ni iyihe mpamvu abantu bo muri opposition bumva bagomba gukora nk'ibya MLND-CDR cyangwa FPR-DMI Kagame ikora ibyo twabivuga twabyamagana ngo turarwanya opposition ni opposition se yiyopoza kuki ni igihe ukora ibikorwa biteye nk'iby'urwanya wowe ni iyihe mpamvu umuntu atakurwanya ahubwo ngo ashyire ubwo bugome bwa bwuzuye urwango hanze ni ngombwa ko abanyarwanda bakwiye kumenya ko igihe cyageze cyo kuvugisha ukuri no kuvuga ko u Rwanda ruzakizwa n'uko ukuri ku mateka yacu kugiye hanze umwicanyi akaba umwicanyi umujura akaba umujura umurozi akaba umurozi tukabivuga tubishyize amanga tukabishyira hanze kuko nguhishira umurozi cyane akakumara ku rubyaro
Jonathan rero tube tuvuye kuri uwo murozi nyine tutagomba guhishira tuzamugaruka wenda nitubona kanya ariko icyo natangariza rero twumva nuko Six Bell Musangamfura yatewe isesemi n'iyo mikorere yo kuri urwo rubuga rwa Hutu Genocide Survivors ngo urubuga nyine rushinze guharanira ubutabera ku Bahutu bakorewe genocide kandi rero muri icyo kiganiro Jonathan ahubwo twagayaga muri icyo kiganiro twagaya nako twanengaga ababuza yuko genocide yakorewe Abahutu ivugwa nk'uko twanayemeje tukerekana n'ibimenyetso kuri genocide yakozwe Jonathan harimo abavuga ngo ntihakagire uvuga Kayumba abo ni Jean Marie Vianney ni Jean Marie baramitiranwa Jean Marie Ndagije Imana wari wikomye ba Tarcisse Imana na Didas Gasana ngo ntibakagire icyo bavuga ku bwicanyi bwa Kayumba ibyo nibyo twananengaga uwo muntu se uvuga ngo ararwanira ngwaragwana ubutabera ku nyine ngo kugira ngo abahutu bakoreye jenoside nyine bahabwe ubutabera. Ni gute icyo kiganiro cyanengaga cyamaganaga aho ngabo nyine buzo yuko jenoside yakorewe abahutu? Ni gute nawe ni umuforomo ngo be abantu barwaye mu mutwe ariko mu by'ukuri ni ukwiye kuborwa? Reka rero tukomeze Jonathan twumva iri sezera, twumva iyi baruwa y'isezera ya Ishema Party niyo inkuru nyamukuru. Aho nkuko turi buri bubisome bukanye bisomere inshuti za radio ishaka izoze twumva bigaragara yuko abo bantu bo mu Ishema Party baje kubona yuko hari amanyanga akomeye cyane. Amwe twari twaravuze nyine muri ibyo biganiro twakoze kuri iryo shyirahamwe ry'abatubuzi, ishyirahamwe rishya kuko bahora bacura amashyirahamwe. Byinshi barabibonye pe, barabivuga muri ino baruwa Jonathan nkuko tugiye kubireba. Ikindi cyo hari n'aho bakomoza ukuntu nyine bigoye cyane gushyira hamwe abantu badahuje intekerezo, badahuje ideoloji, ko ari ikibazo gikomeye cyane gituma ibintu bitarigeze bigira intambwe bitera ko bamaze kubibona ko niyo Rwanda Bridge Builders ivukanye rwose izo nenge zose 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 zigenda zigaragara. Ijambo ni ryawe, banza usome nyine, banza usome iyo baruwa y'isezera nyine tubone tugire icyo tubivugaho none tubone kurangiza ikiganiro. Ijambo ni ryawe Jonathan.
Urakoze nanone muvandimwe Yosefu. Iyi baruwa yanditswe ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2020. Yandikwa na Madamu Nadine Kasinge, umuyobozi mukuru w'ishyaka Ishema Party. Yatangiye agira ati: bavandimwe muhuriye mu mushinga wa Rwanda Bridge Breeders RBB, impamvu kuba duhagaritse imikoranire n'urwego nyunguranabitekerezo. Bavandimwe, abagize ishyaka Ishema ry'u Rwanda bishimiye kandi bifuza kugira uruhare mu guteza imbere umushinga wo guhuza abatavuga rumwe na FPR Inkotanyi, hagamijwe guharanira no guteza imbere inyungu rusange z'Abanyarwanda zikomeje kubangamirwa n'uko urubuga rwa politike rufunze mu Rwanda. Iyo ingingo ya mbere. Ya kabiri, si ubwa mbere ibi bigeragejwe, kuko mu myaka 26 RPF imaze ku butegetsi, abatavuga rumwe na Leta y'u Rwanda bagiye bagerageza kwishyira hamwe ariko bikananirana. Impamvu ni nyinshi zibitera, ariko iz'ingenzi zishingiye ku byo abantu bemera bidahuye. Amateka twanyuzemo yagiye avangwa na propaganda ishyira icyasha kubo mutabona ibintu kimwe no kudahuza inyungu abantu bafite mu miterere ya politiki y'igihugu. Ingingo ya gatatu, mu kwitabira uyu mushinga, ishyaka Ishema ryifuzaga ko izi mpamvu zibanza zikagibwaho impaka n'abagize urwego nyunguranabitekerezo bose, hagenderewe gusenya inkuta zidutanya hakubakwa ibiraro biduhuza. Ibi byari kudufasha kubaka ingengabitekerezo imwe, tugatangira gukora ibikorwa bifatika nta rwikekwe, ndetse twitandukanije n'ikinyoma cyakunze kandi gikomeje kuranga politiki y'u Rwanda. Ibi ntibyakozwe kandi dukurikije icyerekezo uru rwego rufite, turashidikanya ko byazakorwa. Ingingo ya kane, ikindi twabashije kubona ni uburyo bushishitse budashingiye kuri demokarasi buranga imikorere y'uru rwego, umuco wo kuganira no gufata ibyemezo ku gitekerezo iki n'iki ugaragaramo icyuho kirekire, ugaragaramo icyuho kirekire mu ishyaka ishema toje gusigasira imikorere isa n'iya za parlement cyangwa se parliament. Iyo hari umuntu cyangwa itsinda rizanye igitekerezo gishyirwa mu mpaka, buri wese akavuga uko akibona, impaka zigasozwa no gufata umwanzuro unyujijwe mu matora. Iyo igitekerezo gitowe ku bwiganze bw'amajwi, kigirwa umwanzuro wa bose harimo n'abatagitoye. Muri uru rwego hakunze kugaragara gutanga ijambo buri wese akavuga uko abyumva, ariko hagasozwa ntawe uzi umwanzuro ufashwe, ahubwo bikavugwa ko abagize sekretariya bafashe note. Abo bagize sekretariya ntibazwi, uburyo bashyizweho n'icyakurikijwe ntibizwi, ndetse n'imyanzuro basohora usanga idahuye n'ibyavuzwe mu nama, kuko nta mwanzuro usobanutse uba wavanywe mu mpaka zagiwe. Ingingo ya gatanu, ibi byanagaragaye mu gihe cyo kwemeza gukorera mu matsinda. Icyemezo cyari cyatanzwe kwari ukuzajya mu matsinda twaramaze kwiga ku bibazo bidutanya no kubishakira umuti. Hagati aho hari abifuje ko twahura tugafata umwanzuro ku masezerano u Rwanda ruherutse kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byari kuba byiza iyo iyo nama itumizwa akagibwa impaka kuri iki gitekerezo hagafatwa umwanzuro, ariko ngo hari abifuje ko ibi byakorwa neza binyujijwe mu matsinda. Ni bangahe babivugiye he, kubuhe buryo, umwanzuro wafashwe nande? Byarangiye abantu bashyizwe mu matsinda, nyamara ikibazo nyamukuru kubidutanya kitaribwa. Abantu baturutse mu ngengabitekerezo zitandukanye bakirebana nk'abahanganye adversaire, bazahurira mu matsinda bagakorana mu nyungu rusange mu gihe bigaragara ko inyungu batazihuje. Ingingo ya gatandatu, kutagira imirongo migari n'amategeko yatowe muri demokarasi n'abagize urwego, kutagira ubuyobozi butowe abayobozi batowe umwe umwe kandi ngo bahabwe inshingano zisobanutse na manda izwi, ni bimwe mu biha urwaho imikorere tubona ko idahwitse kandi itaboneye. Aha twatanga urugero nko ku gikorwa cyo gushyira umukono ku nyandiko tekerejwe n'ishyaka cyangwa ishyirahamwe rimwe mu yagize uru rwego. Nk'inyandiko zose twabagejejeho ngo mudufashe kuzishyiraho umukono, nta n'imwe yigeze ihabwa agaciro, kandi nyamara ntihagaragajwe icyo izo nyandiko zitubahirije. Muri icyo gihe twe izo twagejejweho twazishyizeho umukono hagenderewe inyungu rusange zo kubaka uyu mushinga, nubwo hari ibyo twari tutaremeranywaho. Ingingo ya karindwi, dushingiye kuri ibyo tumaze kuvuga haruguru n'ibindi byinshi tutavuze ariko bigaragarira buri wese, turasanga tudashobora kuguma muri uru rwego mu gihe rugikora rutya. Bityo rero, guhera tariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 2020, duhagaritse gukorera muri uru rwego. Bikorewe i Montreal kuwa 10 z'ukwa 10 2020. Nadine Claire Kasinge, Presidente.
Urakoze cyane Jonathan. Icyo nakongera kuri iyo baruwa itavuga cyangwa icyo gihe bayandika ntabwo bari bakabimenye, gusa ibyo bavugaga nyine byaranabaye koko. Nubwo kuri iyo tariki ya cumi hari kuwa gatandatu ejo bundi kuwa gatandatu kuri iyo tariki ya cumi z'ukwa cumi 2020 nako habayeho ngo gukora amatsinda za komisiyo, kubaka amatsinda n'abayobozi bayo. Inkuru nashoboye kumenya neza amatsinda abiri, itsinda rishinzwe diplomasi no kuvuga ububanyi n'amahanga, n'itsinda rishinzwe ngo rishinzwe ubutabera n'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Reka yego, itsinda rishinzwe uburenganzira bwa muntu n'ubutabera. Hari abagize rero inama mpuzabikorwa, nibo bagenda bayobora nyine inama ngo zo gushyira ayo matsinda. Ayo matsinda nako haba hari abantu bagomba bato nyine bashatswe, haba hari liste urutonde, noneho bakagomba kwitoramo uyoboye itsinda. Burya rero ngira ngo uzi ko uyoboye itsinda biba bisa nk'ari nk'umuntu uri muri guverinoma, nk'umuminisitiri mu by'ukuri muri za organization nk'izi ngizi. Habaye rero amanyanga ya Jonathan, rwose reka nkubwire nko mu nama mpuzabikorwa nawe yanako mu itsinda rishinzwe diplomasi, rishinzwe nyine ububanyi n'amahanga. Iyo nama mpuzabikorwa ya batanu nyine bishyizeho mu by'ukuri, batanu bishyizeho muri FPDM Kayumba, MLNDCD, za Chundu n'icyose nyine, n'ikitwa P5, ikitwa P5 n'abatekamutwe muri societe civile. Iyo nama rero ya batanu, nduba ari batanu, inama ngo mpuzabikorwa yohereje umwe muri bo mu bagize iyo nama mpuzabikorwa muri diplomasi. Bohereje Mukankusi Charlotte. Twaganiriye ubushize iki mu by'ukuri muri byinshi tuziho. Mukankusi Charlotte araza ayobora abagize ngo iryo tsinda bashyizweho nyine ku buryo budasobanutse, nk'uko turiho tubyumvise muri iyo baruwa ya Shema Kati. Abo bose baba bashyizweho ku buryo budasobanutse, batazi n'aho biturutse, barahurira. Wenda bamwe muri abo bakaza bakibwira nyine ko baje koko kugira ngo buri wese yiyamamaze kuri uwo mwanya wo kuyobora iryo tsinda, iyo komisiyo. Muri ubwo banyine amahanga rero, icyaje kuba ni uko nyine biza byose byateguriwe ahantu nk'uko biba muri FPR cyangwa byabaga kera ku gihe cya Habyarimana, nawe yarazaga akazana umuntu nyine bagakora amatora ya fake nyine, ukabona nk'umuntu abaye perezida wa asamble kandi ntaho bivuye, atari no kubishobora mu matora. Urugero nk'urwa sindi kubwa uko bamushyizeho bakamugira perezida wa asamble, no muri butari bari bamwibye amajwi atari yatoye. Noneho rero ubwo Mukankusi yaraje muri FPR ho ni ibisanzwe, Jonathan ngira ngo urabizi, ntituyitinze FPR nyine niyo mikorere irimo ADN yacyo. Muri icyo kintu rero twavuze ko ari iteme ry'ibikenye, bohereje Mukankusi nyine ngo aze nyine afashe iryo tsinda kujyaho no kubona ubuyobozi. Araza nyine bari bamutoranyije umuntu w'umuyobozi wazari hano, kuvuga Justin Bahunga uriya wo muri FD. Araza aho kuvuga ati ninde ushaka kwiyamamaza mu bantu bari barenze icumi bari aho ngaho, ati ninde ushaka kwiyamamaza, buri wese ngo yivuge ibigwi, yavuge ibyiza yakoreye rino tsinda shwi. Ajya mu gutaka Bahunga nyine, buri wese muri abo ngabo nubwo bitotombye nyuma Kinyarwanda nyine bakitotomba tubikana tugeraho, ariko bahebeye urwaje nyine Bahunga ajyaho byiswe ngo yatowe ariko bamuzanye ari Mukankusi. Waje ati Bahunga rwose ni umuntu ufite inzobere muri ibi ngibi batumvise muri abo bandi bahari, nabo niba ubwo buzobe badafite, cyane cyane ko niba badafite koko ubushake n'ubushobozi. Nuko biciraho ngaho, ariko abantu baritutumba binatugeraho. Iyindi tsinda rero naryo habayeho gushyiraho urwego rwabyo n'uyobora urwego, ni itsinda rishinzwe ubutabera, uburenganzira bwa muntu n'ubutabera. Iryo tsinda rero iriya komite nyine yabari abatubuzi yohereje umutubuzi kabuhariwe Ndagijimana Jean Marie Vianney, baramwohereza nyine araza nawe ajya babikora byose ubungubu kuri interineti. Biranoroshye gutura kuri za interineti, dore kuko abantu iyo bahuye bashobora no kujya gucya bakavuga ati muye muretse gato, ariko kuri interineti biranagoye. araza nawe aza afite mu mutwe nyine umuntu bemereje ahantu abo bantu batazi ku mugani w'abo bantu bumisha amapati. Araza ati hari umuntu witwa Rutihunza ni duwaye tumubwira ko ari umukuru mu bakuru, afite ubunararibonye. Rutihunza niyongera ngo uribuka yuko na Kayumba yamutinzeho Jonathan muri ariya magambo ye nyine yo kwitotomba yo ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi uno mwaka. Yatinze kuri Charlotte, atinda kuri Rutihunza. Urumva ko yari yatangiye kwamamaza Rutihunza rwose ni umuntu dukeneye, ni umuntu rwose niwe twagira. Baje mu matora ya komisiyo, abantu nyine bagomba kwitoramo abagize komisiyo. Reka da ndagize Imana nyine nawe araza aracabiranya kimwe na Mukankusi nyine, n'abacura mugambi bombi baranakorana, aho babikoreye nyine ku mugani wabo ngabo mu ishema party ntibabahazwi, nako ariko twe tuba tuhazi Jonathan aho bikorerwa turahazi, tuzababwira nako twagiye nibaze badutega amatwi tuzajya tubabwira uko bicurwa n'aho bicurirwa. Nuko ndagize Imana nyine asiga nyine ibyakagombye kuba amatora nyine bibamo kwimika Rutihunza ubu ngubu. Tobari Rutihunza nyine abari utegeka iyo komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu n'ubutabera, nguko byagenze kuri iyo tariki nyine. Iyo tariki abo muri Ishema Party nyine basezereyeho, nibyo nagira ngo nyine nkongerereho. Ubundi wasobanura ijambo Jonathan.
Urakoze Yozefu. Ibi twabivuzeho inshuro nyinshi ko ibi byose ni amacabiranya yihishe inyuma yo guhishira amabi. Icya mbere nk'uko twabivuze ubushize, iki kintu Kayumba yagitekerejeho na Ndagijimana ngo bazane iki kintu, kuko Kayumba icyo cyamufashaga nk'uko twabivuze ubushize ni uguhishira amabi y'abana yatikirije muri Congo, no guhishira ibura rya Ben Rutabana. Iki kintu rero bagumije gushyiramo amacabiranya ngo barubaka bridge. Wakubaka bridge se uyubakishije iki? Hano urabona mu Ishema Party baragira bati abantu bashobora gute kubaka urutina abantu bataraganira no kubibatanya ngo babanze babyumvikaneho ibibatanya, noneho bashake ibyo bubakiraho. Bo bagacabiranya gusa nk'uko nguko umaze kubivuga, ariko icy'ingenzi kiri muri byo nuko urebye mu by'ukuri igihishe ari uguhishira amabi y'amafaranga yahawe Kayumba ngo agiye kurwana intambara, bakamuha abana babo bakicirwa mu mashyamba ya Kongo, abandi bagatwarwa i Kigali. Noneho nyuma hagakurikiraho ibura rya Ben Rutabana, rivugwa ko ryagizwemo uruhare na Kayumba Nyamwasa na muramu we Frank Ntwari. Ibyo rero bikaba ikibazo gikomeye cyane buze uko byakomeje kuzana induru nyinshi, byatumye RNC yongerera icikamwe ibindi bice, kugeza aho habaye induru ndende. Aba ibi rero byadutse bizanywe n'iki? Bizanywe no guhishira no guhosha iyo nduru yari iri hanze, cyane cyane ku ibura rya Ben Rutabana na bariya basore batikiriye mu mashyamba ya Kongo, abandi tukababona kuri radio na televiziyo y'u Rwanda berekana abafashwe, harimo bariya ba majoro Mudasiru na majoro cyangwa koloneli, n'abandi bishwe twerekwa imirambo y'abo bana b'u Rwanda bagiye batikira batikijwe na Kayumba Nyamwasa, abajugunye mu maboko y'impanga ya Kagame bakicwa urupfu twabonye, abandi bakagaraguzwa gati mu nkiko za Kagame. So ibyo rero nk'uko wari umaze kubisobanura, ntabwo ari ikintu gitangaje kumva Kayumba we aba yihishe inyuma y'icyo kintu, yibaza ko wenda gishobora kumufasha kuba akihishemo gatoya noneho bagashugenda bashukika abantu kubera ko aba bateruzi b'ibibindi ari conda ari na ndagije imana barimo bararwanira mu byukuri guheka Kayumba kuguma kumushyira ku bitugu ngo bamu basa nk'abamukorera publicite no guhosha mu miryango y'abantu benshi bagiye bamuha amafaranga n'abana babo kubahosha ko hari ibyo yabafasha ya ariko noneho ni nabyo Ishema Party yavugaga bavuga bati ni gute se dushobora kubaka ibintu tutabanje kuganira ibidutanya birahari wakubaka ute se ibihuza abantu kandi utari utaganiriye ibibatanya ibyo rero ntabwo mu by'ukuri tubisubiramo twabivuze inshuro nyinshi kandi hari sinzi niba warana numvi hari ikiganiro nigeze kumva cy'uwitwa Padiri Mutarambirwa Tanazi nawe yigeze kuvuga ahubwo ko uwo mushinga ndagije imana yawubibye ngo bari barawutangiye sinzi niba hari icyo ufite kuba wabivugaho kigaragaza ko
urakoze cyane yarabivuze rwose Padiri Atanazi Mutarambirwa abivuga nawe mu by'ukuri uroye muri rusange atarya indimi anenga anavuga n'amazina rwose bidasanzwe ubundi muri ziya za organization anavuga ati anenga abo bandagize Imana Jean Marie Vianney abivuga ndetse atibagiye na basimpunga kuko hari ikindi kintu bari barakuze cyitwa initiative Humura baragishenye bahita birukira muri icyo ngicyo ku mpamvu atumvise rwose zamuyobeye akavuga ati mbese ati gusenya ibyo wari wubatse none ukajya mu bindi byo bifite aya mahirwe uburyo bakoramo ni buryo ki ntacyo atavuze tuzabigarukaho Jonathan tuzabigarukaho rwose nyine tuzagaruka kuri kino kintu nyine rino teme ry'ibikenyeri iba ryari n'iteme ariko iteme ry'ibikenyeri abantu bashobora kujya bakagwa bakaruhama ntabwo twifuza ko abantu baruhama tuzabigarukaho tunatanga nyine ingero z'ibyavuzwe na padiri Atanazi Mutarambirwa rwose ndabikwemereye ahubwo rero ikibazo nakubaza wari uvuze mu kanya utese uti ubundi Kayumba wari uvuze uti Kayumba mu by'ukuri we abashaka buri gihe icyo yihishamo ndetse nk'uko wanavuze uti hariya muri Afurika y'Epfo abayeho kubera amahano yagiye akora ni umuntu ushobora kwimwa ubuhunzi akagira ingorane zikomeye ibyo byose ni ibintu tuzi ibyaha amahano yakoze aramukurikirana gusa umuntu akaba yibaza ati abantu bavuga ko ari muri sosiyete sivile nabo bafite inyungu uzi ko Kayumba yanavuze ngo muri kiganiro cy'ubushize yavuze ngo bashingiye ngo ku nyungu rusange ngo shared values na ku bashingiye ku ndangagaciro rusange shared values ndetse ngo no ku nyungu rusange shared interest urabyibuka ko twabinenze cyane tukabiseka akabigaseko nka keza tuvuga tuti abo bose MNDCDR na FPRDM Kayumba ni izihe ndangagaciro bagira izihe bakaba bazihuje ni izihe nyungu mu by'ukuri ko zinatandukanye bamwe banga abandi mu by'ukuri umwe yafashe igihugu yakwica undi ni nabyo abo bantu b'umwishema party mu by'ukuri bavuze ku buryo bwabo ikindi cyo nk'uko ari ubuze uti Kayumba Nyamwasa bashaka ko yihisha Kayumba Nyamwasa ubundi yanga iya sosiyete sivile hari ibyo yinenga by'ukuri ko harimo n'impamvu ze nyine z'uko nyine ibitunga bamwe muri bo nka ba Matata babatunga agatoki amahano yakoze mu gihe ndagije imana nawe uzi neza ibyo yakoze wanabivugaga mu matamatama ubu ngubu ku nyungu zinda nini niko umuntu yabivuga noneho hasigaye we nyine ugenda acuruza Kayumba avuga ngo ntihakagere n'umuvuga nk'uko twabibonye ubushize nk'aho yakuriye Minasi basemana na ba Gasana Didasi ibyo twarabyamaganye kandi tuzakomeza kujya mu nganda Jonathan reka rero ahubwo
no kutagira isoni zo gutinyuka kwandikira ikinyamakuru cyigenga ngo nibareke kuvuga Kayumba Nyamwasa nk'aho ari we utanga umurongo w'icyo kinyamakuru ugomba kugenderaho wumve ko atagira n'isoni
uwo niwe na mafuti masa yambaye ipantaro rwose byo ntazagira ni umunyamafuti maremare n'umutindi ndetse n'igisambo nk'uko twagiye tubyerekana reka ahubwo twumvika to Kayumba ku itariki ya 17 z'ukwa gatatu 2018 aho yinuba societe civile societe civile yabo bose nyine bandagije imana icyo gihe ubuhake yaratabugira neza sinzi ibintu bumvikanye ho nyumba yavuga ati aba bantu bashaka kudutegeka turi amashyaka bo mbese ninde ugira bo ninde ubayobora ikindi cyo kubabereho gusa kunenga ntaho bahuye na hato urumva nkuko abo bantu bo mwishema party bavuze abantu bari kumwe ariko batari kumwe ko nta kintu kibahuza ahubwo icyo kintu kibahuza n'icyo bari gushakisha ibibahuza nyine izo nkuta nkuko babivuze bakazisenya none bagashyiraho ko kukira urunyakinyo inyakiraro reka twumve rero Kayumba Nyamwasa rwose none nyuma ndaguha ijambo ujye ugana ku musozo wa Jonathan ni iminota si mikeya ya Kayumba Nyamwasa ariho yitotomba nyine tuzanagarukaho kuko yavuze menshi cyane ku iyo tariki ya 17 z'ukwa gatatu 2018 ariko reka twumvira ingiri naryo
sikoze cyane general igisubizo ndakizi ariko biba byiza nyine nkawe iyo turi kumwe kugira ngo ubivuge babyumve none bamwe bavuga bati tuzaza tubona ibyo bikorwa bifatika tuzaza ariko tubonye sinye iyo myumvire iyo mentality kandi ku rundi ruhande bakakubwira bati nyamuneka ari mutabara abanyarwanda barashize twaje tubiganira hagati mu kiganiro harimo ubutumwa bwinshi ariko mbagira ngo numve iyo myumvire izagarara ryari iyo mentality y'abanyarwanda izahinduka ryari kugira ngo umunyarwanda yumve yuko atagomba gusa nkaho asaba ahubwo ari utaking action byumvikane ko ari ugomba gutera intambwe akagira icyo akora kuruta kumva ko abandi bayimukorera hari ibintu bamukorera wamubwira uti egera abandi muganire egera abandi utanga inkunga egera abandi ufatanye nabo ati rwose ati nzaza amaze kubona mwarateye intambwe mugana imbere iyo myumvire bivugaho iki
icyo nivugaho serije ndashaka kugira ngo ahubwo narengiye kurangiza icyo warumbwiye nashimiye abanyamuryango ba RNC bakora uko bashoboye bagatanga icyo bashoboye muri zo ntara zose z'ubugiye kugira ngo nibyo tubigereho twabigezeho kubera abanyamuryango ba RNC kandi mbonera umwanya wo kubashimira nubwo n'abandi njya numva bavuga ngo ibyo bakora ngo bijya kwa Kayumba ngo kujya kubyirira ntabwo ari njye ushinzwe umutungo nta naho njya mpurira n'umutungo wa RNC ariko mu by'ukuri abantu bo muri RNC bakoze ibishoboka byose mbonera no gushimira abo turi kumwe nabo muri P5 kuko nabo batanga uko bashoboye batanga ibishoboka byose maze rero urambwiye uti message ni iyi message iyo nakubwira nuko mubwiye aho turi hose ni ukuvuga ko nta muntu n'umwe wakavuze ko atazi icyo gukora nakubwiye Austria, Switzerland, Denmark, Ububiligi, Ufaransa, Ubwongereza ahantu hose nakubwiye ni ukuvuga ngo aho hose ushaka kugira icyakora yagikora kandi ibyo dukora byose bisaba abantu bigasaba n'ubushobozi ushaka muri ibyo byombi umuntu yakora icyashoboye kandi rero abayenda ababa bavuga bumva bafite no kwiheba nuko badakurikira iyo baba bari begereye abari muri P5 abari muri RNC bakavugana nabo n'ibintu bakabimenya ariko niba ukora ahantu muri magaze ukaba witahira saa mbiri za nijoro ntunabaza na cyamani yenda wa RNC wa FDU w'amahoro wa PS mbera kuri PDP Manzi tufatanyije nabo ntabwo ari na RNC yonyine kubona n'abakubwire ikirimo gukorwa nawe uvuga icyo uzakora ahubwo ukazavuga gusa ngo njyewe nzajya mvuga ngo aba bakora iki iki cyaba ari igitangaza abanyarwanda bakwiye kumenya ko ibi bagomba kugiramo uruhare hari n'abandi njya numva ngo baba muri za civil society organization ngo bakazi kabo ngo ni ukunenga ngo ni ukunenga bakanenga ibyo dukora arabanjya numva ukabaho gusa ngo wowe ngo ni ukugenzura ibyo abandi bakora wowe ugenzurwa nande wowe uriho kugenzura abandi wowe ugenzurwa nande ibyo nabyo umuntu akayigira gahunda ye ngo niyo kugenzura abandi ibyo rero nabyo bikwiye kuba abantu bakwiye kwisubiraho ariko rero Serge ikibazo kimbaje ngira ngo nubwa kangahe kandi ni ngombwa kugira ukimbaza kuko ni responsibility yanjye kugisobanura hari nuko nta gisobanura neza nzakoma kugerageza kugira ngo ndebe ko kizasobanuka ku buryo bushoboka ariko icyo nzi cyo kizasobanuka ari uko abantu babona bageze ku cyo bifuza ariko narangiza nshimira cyane cyane abayobozi ba P5 abayobozi ba RMC nkashimira abayoboke nkanashimira n'abitanga kuko barahari hari n'abatanga byinshi rwose kandi bagatanga bivuye inyuma ndabashimira bataza kwibwira ko ibyo bakora yenda bitamenyekana turabivugira n'aha ngaha kugira ngo babyumve kandi nta n'ikibazo kirimo na Kagame nawe byakora asaba imisanzu twe tuyisaba ku neza ntituyisaba ku ngufu uwo ayisaba ku ngufu akanayitwara akajya no kuyibikisha twebwe turayabasaba kugira ngo tubabahoze na FPR ikiri mu buhunzi nayo imisanzu yarayisabye ibi rero nta gitangaza kirimo igihe tuvuga nk'ibi ngibi nani soni zirimo kandi nta struggle n'imwe yabayeho iyo abantu badatanga ibyo bafite naho byaturuka ku bintu bituruka ku bushobozi cyangwa no ku buzima bwabo sinzi niba nisubiyemo ariko numva ko nagisobanura
Jonathan urumva ko abantu izo nyungu bahuriyeho ari amaco y'imisanzu no kuyijyana nyine mu byabo bwite Jonathan cyangwa kuroha abantu bakagenda bakicwa na mudaringo n'abasirikare nk'uko byagiye bigaragara nk'uko wanabivuze wanabyibukije nagira ngo ufate ijambo rero ugana ku musozo rwose dusoze kino kiganiro Jonathan
urakoze muvandimwe Joseph aya magambo ahubwo Kayumba avuze yavuze muri 2018 abantu ahubwo bakwiye no kuhaguruka noneho bakanamubaza iyo misanzu bamuhaye abantu bamuhaye kuko yavuze ngo abadashoboye kugira icyo batanga bakwitanga ubwabo twarabibonyeho aho yabashyize niyihe mpamvu ituma ahubwo ubu ngubu noneho batamubaza bati ya misanzu wadusabaga abana bacu wadusabaga ko twabaguhaye barihe ko twabonye uko bicuye mu mashyamba batagira n'imyenda yo kwambara batagira n'imbunda abandi bakabatwara i Kigali kuki utadusobanurira impamvu waturoye abana ugatikiza n'amafaranga yacu ibyo nibyo bakagombye kuba bamubaza ntabwo bakagombye kuba ahubwo umuntu nkandagije imana arimo ari n'abacyurira abo bandagije imana yari abacyuriraga ngo societe civile ngo ibereyeho kubaza ngo ibyo amashyaka yakoze ngo ibyo bakora babibazwa nande urumva ukuntu abamaganira kure ariko noneho wareba ukuntu ubu ngubu umbega ndagije imana ibyo arabizi azi uko Kayumba atekereza nisinzi icyo bahuriyeho niba ari ibyo bariganya mu bantu agarwanira iyo ngiyo imbere kujya mu mujisho wo guheka kabutindi azi neza amarorerwa Kayumba yakoze kuva 90 kugeza 2010 ahunze akongera akayakora ageze mu buhunzi tumaze gutandukana naho yafashe ubushobozi bwo kubabeshya ko afite urugamba agomba kurwana urabyiyumviye neza ko hariya yaranabisobanuye iyo misanzu barayimuhaye bamuha abana babo kuki ubu ngubu batamubaza abo bana babo babonye bari mu maboko ya Kagame i Kigali abandi ari imirambo mu mashyamba ya Kongo icyo nicyo bagakwiye kumubaza ntabwo bagakwiye kujya kubeshya ngo barimo barubaka ngo ibiraro ni ibiraro bagira bate ibiraro bubakisha iki ibikenyeri bitwikiriye amashara yakumuriro ibyo nibyo abantu se bakwiye kubaka hanyuma ngo abantu nibaceceke ngo be no kubivuga bo kuvuga abantu bakora amahano muri opposition batuma opposition isubira inyuma batuma opposition ihoramo ibibazo opposition ihoramo inzangano zishingiye kuri iyo mikorere y'ubutindi n'ubwicanyi n'urwango so ni muri makeya abadukurikiye batwumve neza ahubwo bakwiye kubaza ntabwo dukwiye guhora turi mu bantu bo kumena amaraso bo kubiba urwango cyangwa se buzu y'urwango bashaka kugira ngo mbega ngo bakoreho Kagame binjire muri sisteme bagume bice banasahure babone naho nabo iminite ituma batabazwa ubwo bwicanyi bagenda bakora cyangwa bagiye bakora ibyo rero tuzabyamagana kuko nkuko twamagana FPRDMI Kagame niko tuzakomeza kwamagana FPRDMI Kayumba n'abateruzi bibindi be na MLNDCD n'abayoboke bayo bumva ko bazakoresha urwango rukabafasha gufata igihugu ibyo ntabwo bizashoboka wenda bizatinda ko iyi myumvire igomba guhinduka ariko amaherezo izahinduka kandi kiriya gihugu ntabwo kizongera kuyoborwa n'abicanyi n'abantu babiba urwango hagati y'amoko n'uturere Joseph urakoze ndumva wakomeza
ndagushimiye cyane ahubwo no gusoza Jonathan inshuti mwari ndagushimiye cyane rwose Jonathan reka turarikira bagenzi bacu harimo nibyo wavuze tuzagaruka mu cyumweru gitaha kwa mbere utaha reka rero ngushimire cyane nongere ngushimire nshimire n'inshuti za radio ishakwe zatwumvise muri kino kiganiro ikiganiro twahe inyito ikiganiro kutuntu utundi kuri na tariki ya 12 z'ukwa 10/2022 ikiganiro twahe inyito ishyaka ishema rikwepye iteme ry'ibikenyeri RBB nyine twasomye ibaruwa yisezera ibaruwa mu by'ukuri ikubiyemo amagambo ikubiyemo ibitekerezo nk'ibyo twagiye dutanga tubwa nyine indwara ziri muri opposition nabo babivuze tubashimire abantu bo mu ishyaka ishema party nyine kuko bashishoje kandi rero igikorwa bakoze ni igikorwa rwose kizafasha abanyarwanda kutagwa mu ruzi barwita ikiziba muri kino kiganiro mwari kumwe nange Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera tubahaye rero tubararikiye ikiganiro kuwa mbere utaha ijoro ryiza aho bwije aho bukeye naho muhinge muzasarure mukora akazi rwose kabaha inyungu ariko mujye musagurira n'abatari ibisambo nk'aho ngabo nyine muri iryo teme ry'ibikenyeri
ya gitere kane no gukomba imbaraga tubungiye gufata birwa muri mahoro gamba rukomendera banda n'ikizari ndi kumwe n'imparirwa mahinga rutsinwa rwo mu ngabo z'imbere mu bungu bacha bari kwima yica bitwara muri mashika nabo ku bukombe bw'inkini za rutsinda kugiye rutsamo ndakuba rutanga rw'amaboko rwanze tubaye n'izahani kwa Ni ni ruri abaye sono nka iterangi ngenda ni ntore mera kanje Thank you.